Katikiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akubiriza abantu ba Buganda okwewala okulya emmere erimu amasava amangi basobole okwewala endwadde ez'omutima. Katikiro okwogera bw'ati abadde asisinkanye aba Healthy Heart Foundation ababadde bazze okumwanjulira enteekateeka y'ekivvulu kyabwe ekya Attend Worship Concert ekibagenda okusonderako ensimbi ezigenda okuyambako abaana ababeera balongooseddwa omutima. Kamalabyonna wano wasinzidde n'asaba abantu obutalya buli mmere gye basanze kubanga kino kibaviirako okulwala endwadde ez'omutima.
Sinkakasa mubeera ku mikolo nolaba omuntu nga bagenze wali era ennaku zino banaaba abatunda emmere baleeta omwana anaagisena kuba baba bamanyi oli asena ebifi mukaaga wasuma tuse ku nsa ekikuliisa emmere yenkaniddawo kiki ebifi by'ennyama mukaaga ebifi by'enkoko n'ateekako gundi n'ateekako ebyennyanja ebisiike n'ateekako ebintu byonna ebya buli kika n'alya n'abwegera emmere yeefuuka amasavu gagenda ku mutima ani akuloga teri akuloga teri mayembe gakuloga gwe mujega omutima negulwala mukubiriza abantu nga tetunagenda kuba n'abaana abazaalibwa n'ebituli naye naffe tutuli ku mitima gyaffe ekisooka mulya emmere ensaamusaamu ekyetaagisa kulya ng'agenda okufa enja ate ne bw'ogirya bw'oti enkeera enjala ekuluma.
Katikiro Mayiga wano wasinzidde n'asaba abantu obutalinda nga kulwala wabula bagende nga buli kadde mu ddwaliro beekebeze bamanye obulamu bwabwe bwe buyimiridde.
Omubiri tugukebere nga tetuli balwadde tetulinda kugenda kolumwa mutwe genda bugenze w'abasawo bakukebere waakiri omulundi gumu mu mwaka genda bakebere n'omutima bagukebere bwe gunaaba guliko amasavu abasawo bajja kukiraba engeri gye gukubamu bakubuulire ekyokukola. Enteekateeka eno tujaniriza nnyo eya Healthy Heart Foundation era neebaza oweekitiibwa Rita Namyalo Lwaggwa n'abamukwatizaako ku boodi mw'omukungu ono Steven Mwanje olw'okulumirwa ffe abalala abantu bateekawo ebibiina bingi naye si bingi nnyo ebiri ku nsonga z'ebyobulamu kubanga ndowoozera ebyokufuna temuli abantu twagala bintu bwe tunajja kukasente tugende tweyagale okuteekawo ekibiina ekirumirwa abaana ekirumirwa emitima gyaffe n'okulondoola abaana abato abazaalibwa n'ekituli ku mitima.
Ssenkulu wa Healthy Heart Foundation oweekitiibwa Rita Namyalo ategeezezza nti ekyabategesezza ekivvulu kino eky'ettendo Worship Concert kwe kusalawo okuyambako abaana abo ababeera bamaze okulongoosebwa endwadde z'omutima naye nga tebasobola kufuna bujjanjabi busembayo.